Spune la mea ceaba. Auzi ce-mi simt, o faci ai vii să te dau.
Bam, spune spune
Kanetuliza wangu majani, nimedata Nakaje nipo itaban, bila kasi Minapatala asi utani, wasi wasi Yana nipage mapozalani Na penzi letu, kitenta wili Asili yetu, asili yetu wawili Na penzi letu, kama mesali Usifichue, tufike mpari Na wambea, wapeke soko sila leja Sinteke, toko samini yofasa basi Unajua, mima jikupa majikuja Unajua, ila nekezi pata nanya Unajua, mima jikupa majikuja Unajua, Hila neke sipata nangia Tutu Mr. Kiko Changanya Mapenzi na pay Mr. Kiko Changanya Mapenzi na cast Mr. Kiko Changanya Mapenzi na pesa Mr. Kiko Changanya Mapenzi na mito cast Tutu Takama sipo na we Minipo na chapo zang Takama sipo na we Minipo na joshi Takama sipo na we Minipo na bobo zang 45 Ghost jam Number chap One wakine mape One entekeza jama One wakine mase One entekeza yama Wakine macho Wakine macho One wakine mato Twenty wap, twenty kenani, twenty kenana, twenty kafanyeni. Akama gozi outak, twenty kewenyewe, tukarewe, mishale tukalale, kalale. Wepo shawasha, tumefuru kwa terewe, wetare tame tuke tuje kupeshia. Kama kuripa, gala maso tell you, wetare tame tuke tuje kupeshia. Kupeshia, tuje kupeshia, tuje. So lazima sampaida, sometime tunakunywa fischana tu. Supaka tulewe sana Au cam cuciolana Sia un lache buzia Buzia, 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 buzia Mr. Kiko Changanya, ma pensi na pe Mr. Kiko Changanya, ma pensi na cas Mr. Kiko Changanya, ma pensi na pesa Mr. Kiko Changanya, ma pensi na metu cas
Kama na kuchanganya niache Utapata malome mzuri zaidi ya mwere Najua nakupenda lakini wewe ndo unasababisha mimi na tamaa Ila sawa bwana
Tuche, 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 tuche Mwema mkona balike na sisi Tumpedua, tumpedua, tumshinte birisi Sikisi kutu, zima ndabu sina jinsi Watoto siko secha kurisi usijisha uwe kila mtu kujue binadamu hawapeti metereo ya wenzao wanachokia fikao walipeta na kibao pendekeza mitandao saivi mekula kwao hangu tegemea familia mini kecho kana kwegemea maidia kiongea potezea miata kama nakosea makosa nisamee misiwezi kuludia sina gyati nikupe nini tumechoka mpati usinipige chini mapenzi ya sari wanti wako sini mapenzi kamari Washia, mime bolo kwa serewe Waitele chame chuki chuki kufesha Kama kulipa kuli dela mazote Waitele chame chuki chuki kufesha Buza, 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 Wane wengine macho, wane wengine macho, wane wengine macho. Na kama sipo na we, mini pona mbobu. Na kama sipo na we, mini pona
Kusha, number chap. Yeah, yeah.